Simplex Music.
Awa sati wa waridi. Moyo wanga, moyo wanga, walero sumene inka ufuna. Moyo wanga, moyo wanga, walero sumene inka ufuna. Walero sumene inka ufuna. Soldier, ooh, I want to be a pilot.